It's A's on this.
Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, la la la. Wahala in my city Kampala, wenzi jukira luli yali city makula nga tuba ale nyumba tetu siba, there's no threat. Abali bajimanyu ebe sangwe babula kubanga kwaka atewe gai wolo netufa. Sente tetulina abali na beba faba fakopa. BP labutwa na masasi, big pressure, oh nobody help me. Ya power lada masi tugo inge walu na lucha. Tranches dem kila kauka nesanya kubanga vana vabigabo kufuna chevalia. So much land for the Indies and Chinese chokanga vagoba my people deep on the rail line. Now this school fee high ka the chak fee high.
Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la.
Bakoze saba gwiro kutugoba mchibuga. Emize jifuse emize dwa bula liyamaja. Abana abato kungudo kwebe yala. Teri anonyeleza kuchecha abajeka. Nalikubala tunda byange kanso nebiola. Newenjo kede dakati nda wanonya chakola. Miri mchabula nobutembe imusango. Mama wamevu bamubieke chipo. Kuruwa katonda nembuto za mwe kale mugeje. Sichakiririza mubulimba ne siyasa wa mwe. Impose fuse mpoza watali kachuka. Bina babitia nemi yake mito jebuza. Bajaja fe baba sikiza mataka. Mutunze mumaze wofe tunadawa. Oh my, feels like the times is close to the ending. By the hands of our own we endure this suffering.
Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbuzi bu downtown Kampala.
Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la.
Engoye kati uwero techari kwamba. Akuze ya tunze njuu yeno Kampala. Weba mzika we ya tunda jie mkampala.
Na Kampala wali mkampala. Bayote suwiri wali mtata Kampala. Ngoye kati uwero techari kwamba.
Weba mzika we ya tunda jie mkampala. Ngoye kati uwero techari kwamba. Akuze ya tunze njuu yeno Kampala.
Ngoye kati uwero techari kwamba.